Feel free. Feel free. Feel free.
I'll keep on sunny up on Tanzania. Yeah. Africa, it's Africa. Kukubungu na raha nazo kupona pato sistuki jachi mikono vushi na pendeza kukono na pocheza na imba na hisu na filo na vyo imba yeah. Relax. Tuwe pamoja, tuzunguke Afrika nzima. Alright, do you feel alright? All you need a chance. Feel free to dance. Napenda kukono na po dance na kuimba. Feel free, start now 20
Feel free. All right.